Boa Cesa, 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 Boa Cesa, 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 uzoshela kanjani,
uzoshela kanjani,
uzoshela kanjani,
uzoshela
kanjani,
uzoshela
kanjani,
uzoshela kanjani.
We bafana nishimile, nshelango muti, we bafana valana. We akabashika mshoza wami,
unamandla
masha, unamandla masha. We akabashika mshoza wami,
unamandla
masha, unamandla masha. Kabashela mshoza wami,
unamandla
masha, unamandla masha. Mutu ya mvumuziya,
unothando
olusha, unamandla masha. Wenu mutu ya mkomuziya,
unothando
olusha, unamandla masha. Kabashela mshoza wami,
unamandla
masha, unamandla masha,
unamandla masha.
Lizo, who I say, go out and shall I make? I won't go out, go out, I ain't.
kodwa